Love. Love took my sleep away. That's what love does. Love doesn't differentiate soul and intelligence to half a barleycorn.
L'amour m'a ôté le sommeil.
Love is like a black lion, hungry and fierce, solely drinking blood from the lover's heart.
L'amour n'évalue pas un demi-grain d'orge.
It grabs you tenderly and takes you into a trap. Once you've fallen, it watches you from afar.
Affamé.
As the prince of Terry, an unmerciful seneschal. It tortures and oppresses the innocent. Who falls between its hands cries like the clouds. Who walks away from it gets frozen like the snow. Each instant it smashes 1,000 cups to smithereens. In one moment it soars, then tears apart 100 tunics. It makes 1,000,000 eyes cry and laughs about it. Kills 1,000 people and considers them to be one person only. Love.
Bëggel moy keuf sa nelaw nek tias ni ngelaw xar baxu mbeugel du nat pepp ci xel mu sel ak ru ni mbeuro di ñuur kuk xif faqale and ak xorté di dundé dertu ñaar ñu bëggante yar ak yété lay and ni la tias tamala mata territory kunta territory basar baro ci digg mbanding tundu gu sore la lay sento may si di bindi diñ ci tundu kër ak dekk kër ak rek ciapalta bu mësa recc ci reul jëf jël bëgge lay xon ci kaw yoon xorom doon xëtt yoon abim kawoon arej ma di yaari koon doomu buru cedd ñak ci iñaan di joylo toroxol lir ba ci maam kañ leen ma kañ na leen kañ leen ma kañ ci bañ lank te du ci suuf te du dañ mbëggeel gi may bëggantel ki ma koy bëggantel day fidèle mbëggeelam raw sama nobel ci njortel daaray mortel ci kaw kaaf ka firi samay laaf naaw fa naaw ci ki daw ci ki baaw.
L'amour m'a ôté le sommeil. C'est là ce qu'on fait l'amour.